Aye, aye.
Cool boy.
Then be what you need.
You are now in this zone.
Me dogo me zozo. In many fire na jona kimbe umbe. For real, I just don't know. Jamwingi wa wongo. Wamesha nita kigeugeu. Abare zango me dondo. Dondo. Ila kawa. Wakujidunga saini pole. Ujakata tama baby. Kutoko tili ni wentokole. Ay, 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 ay. Nimesha kosa sana sister likuwa wako. Ay, ay, ay. Natubu kijani achata mbia watu nini. Ay, ay, ay. Nisha kosa sana sister likusamawa. Ay, ay, ay. Natubu kijani achata mbia watu nini. Mwili nimekupa malengelenge. Umelipiga zeze. Butu sikutaka ni kuelewe. Oma, lakio nilikuwa chona sonona. Pole mwanya, ona. Uli niambia nitaterema. Ayayaya, nimesha kosa sana sister likuwa wako. Ayayaya, natubu kijani achata mbia watu nini. Ayayaya. Nisha kosa sana sister limsamawa. Ay, 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 ay. Natubu kijani achata mbia watu nini.